ZWAP.com.
Mama ingi kumtoba nhliziyo yelinesi Ubaba engivikela ngathi wakhe police station Nafunda kwase kwalunge gcineni Ngasuza imyezani ngibongiseni degree complete Student central wamfezu degree complete uyazi senior grader graduator alimboni seni senior grader graduator uyazi Mama bomthandazo next thing is sewuya hlatshelelwa yakhulewa boza boza nikuye babizwe bonke abantu mabese kuye ngingena esiguqweni konke kulungile phumela yona mise
ZWAP.com.